Shetani anazirai, ni nani alidai na kupaa up high. Uliza mbona why, Christ said to die, ni kujibu if I die. Say you and I, siku moja tutaruka na kupita kwenye sky. Ndo maana mtaani twa muomba kwa sujudu, twaenda kanisa ni kusali na kusujudu. Mapadhe, mamadhe, kina nyanye na mababu, zote tuko sawa tukua mbele zake Mungu.
Baby, yeah,
get you high.